Steve Hall, crazy, I got you. Genesis on the 1-2s.
Neo nika kuna ni malota ndine fumu.
Wanda tina bili famu kuipo mpavye. Fiza kangala kudu.
Okay. Ndine pita rap and follow me pa page. Flow yanga ili work, mtima wanga una rage. Nyimbo zanga ni poza, nima zikwela na pa stage. We mukonda ni ma angel na ma wing mucheti. I'm not a dope storyteller, olo rap killer. Fonze ni makopela na kusila ni nasila. Kaya temu ni kongelo, lo comment pa post. I thought nili relevant, broke and lost. Ni chai ni chetota, hii ni femu yanu. I do this for the street kids. We musula kwanu, azimai na asika na wene mubula kwanu. Munga nipae, but ghetto ni number one. Empower your seko, tell him I said it like this. Look up to God, face up, kwati satellite dish. Sini choka kugeto, I'm the ghetto on a walk. They say when God cooks, you will never see smoke.
Neo nika kuna ni malota ndine fumu.
Wanda tina pili famu kuipo mpavye. Fisa kangala kudu.
Neo nika kuna ni malota ndine fumu.
No wanda tina pili famu kuipo mpavye. Fisa kangala kudu.
Yeah, I'm a big dreamer. Really, I'm a big dreamer. I'm a dream chaser. Nipishana na viloto. Nivi wana kuviloto. I'm a dream chaser. Nipishana na viloto. Nivi wana na viloto.
Sini di loyo ame sina komi wamo wana mbanje. Sina kraje sini baza nkumbwa kalandanya manje. Muni tiesa no sunga wa mai wanga ni nansanje. Ndimu mnani pasa talent muli holy monga Sunday. I don't need awards rap. Muma nilembela pati futi nikarapa. Mzitu ndila matewela mepi kutiva ni konde wa zedi ni mawosha. Dotu don't fall esa mazali ni konkosha. Sorry ndine dreamer from the ghetto na hope. My people deserve better mkaitaya we mopu. Maybe first ni cafe ndiye pene ni za blower. Nimbo nchosa simuli zila dalati anaso. Music politics, I survive every season. Take me out for lunch, I could sell you my vision. There'll never be another Steve Hall or new edition. Wali, why do you talk to God? Saulula ndiye reason.
Neo nika kuna ni malota ndine fumu.
No wanda tina bili famu kuipo mpavye. Fisa kangala kudu.
Neo nika kuna ni malota ndine fumu.
No wanda tina bili famu kuipo mpavye. Fisa kangala kudu.
Yeah, I'm a big dreamer. Really, I'm a big dreamer. I'm a dream chaser. Nipishana na viloto. Nivi wana kuviloto. I'm a dream chaser. Nipishana na viloto. Nivi wana na viloto.
I watch demons mourn as I bow to ghost throne. Ati kwa sila wasila back to the basics alone. Tifo na Steve O tukwa na wa I'm crushing your bones. Noti oti chinja my life to the game you are known. But I am closer to light. Ndimwe my shadow beneath me. The game needs me so na ipasa kidney. Ni moving a kuseni nga mipando ya pasiti. I got juice ngati ya boloko friji. Ukanghala bo careful na maganizo. Careful ve utambayo menso ni mawindo. Kumea olo sau kakambili maganizo. Kulibea kuchinga enemy ni maganizo. Baza olombue malinga tabe ufola. Ine music ikayuma pa month end ni fola. Wenzo nione lamo kusikulu na kachola. Manje wango fiola fruits of my labor ni tiola.
Neo nika kuna ni malota ndine fumu.
No wanda tina bili famu kuipo mpavye. Fisa kangala kudu.
Neo nika kuna ni malota ndine fumu.
No wanda tina bili famu kuipo mpavye. Fisa kangala kudu.
Yeah, I'm a big dreamer. Really, I'm a big dreamer. I'm a dream chaser. Nipishana na viloto. Nivi wana kuviloto. I'm a dream chaser. Nipishana na viloto. Nivi wana na viloto.
Yeah, yeah. Corporate hustler. Nili pamtunda. Shout outs to everyone who supports the dream. Guru Nation.